Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
He kōna I purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Kei te kāhui whetū, ko rewa ki te pai, nau mai ki tēnei whakāturanga e ki ana ko whakamaori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Ana Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whaka Māori with our host Kimo Holtham.
Nau mai ki te hōtaka o whaka Māori e Hoama, he whakāturanga e kite ai tātou, e ata wānanga ai tātou, i etahi o ngā tuhinga, ngā whai kōrero, ngā kōrero tene, e ratu āhuatanga katoa. Ko tai mai he mātanga reo ki te ata wetewete, ki te ata wānanga i ngā kaupapa o roto i ngā kōrero nei. Tēnā nō rā kōrua, anaha? Tēnā nō koe, anō te pai o ngā kākahu e hoa?
He anō, ahakua kai te au, we aku pātene e hoa.
Ko taiwa tahi tēnā e hoa. Kristen...
Me mihi tērā mihi. Ai. E pai o kākau, tau ana.
Tēnā koe. Tēnā
pai kia ngā te ahuatanga pūkoro kei a koe, e hoa kei tua no atu.
Tēnā koe.
He akoranga. Kristen, ahakua te rangi, a tāhua e te tuahine.
Kia orai.
Hoi anō, ko te kaupapa o te rangi nei. Ko tēnei mea ko matariki. Mōhio ana tātou, kōrua i tēnei wā o te tau, te wā o matariki, e poke ana kōrua e te mahi, neha?
E poke ana, he nui ngā mahi mā matariki, nera?
Tika ana, nui ngā hautapu, hei whakahaere māku, kua whai wāhi rānei a hau, i ngā tau ko taha ake nei. Engari, he nui ngā whakākuranga tau atu tau mai, he mea anō kua akona.
Nōne hea tima tai koe ki te mahi ngā hautapu me rā momo?
Taki wā rā o te 2016, 17 rā nei pēr, kua warewara nei a hau. Engari, me mihi kā tika ki tō tātou hoa ki arangi. Nānau i mōhio pūai ki ngā ahuatanga o matariki nā te mea i au e whāngai hi ana ki ngā kōroro mō matariki, engari ko Pleiades Care, ngā tau o te warutekau i au te kura tuatahi. Seven sisters, seven doves, Pleiades and her six daughters. E rā momo kōroro i ahu kē ai tērā taha rā nō te ao. Nō reira, i ngā tautata, ko taha ake nei, i au noho nei ki ngā rekereke o rangi, ko āta mōhio ake ahau ki ngā kōroro mō matariki.
And talking about rangi, Kristen, he tino honunga kei a koe ki te rangatira nei neha?
Ai rā, he whanaunga tērā ki taku hoa rangatira, kamitu ko taku tama, ka kawe tana ingoa. Ko rangi ānehu, te ingo tā māua pōtiki, ka kawe i te ingoa o rangi. Hoi anō, te tūtakihanga tuatahi ki a rangi ko te whare wānanga o Waikato, ka noho māua hei tauira ki raro i aia. Ana, ko taku hoa rangatira ko hōhipa tuahine, ka noho hei kai rangahau māna i te wā i te ātarangahau. I amatariki me te tuhi i tana pukapuka. Nā, ko tā hohepa, he ata tirotiro, he ata mātai, he ata wetewete i ngā mōteatea, me ngā karakia, me ngā whai kōrero, ngā karanga, ki te kimi i te reo o te whare kōkorangi, e hunana, e takoto ana i ērā kōrero tawhito i tuku mai ai. E o tātou tūpuna. Mm.
Me te whakāturanga i hangatahi ai koutou, tētahi o ngā whakāturanga tuatahi mo tēnei kaupapa o matariki, ko pēhea te kite i a matariki tēnā, i tērā wā, ki a matariki tēnei tau. Kua tino?
Whakamiharoana, whakamiharoana. Ka hoki ngā mahara i te timatanga o tā mātou hōtaka o Living by the Stars, he web series noeho, mā te ipurangi, ana ko mātou toko toru. Ka haere ki te whakāhua i etahi pikitia i te whare pupuru taonga i Kirikiriroa, ana ka whakapāohoti a tērā hei mātakihanga mā te iwi, ka whakamiharo mai te iwi, ka whakai mai ngā tari pūtea, te māngai pāho, e mihi ana ki a rātou, i homai te pūtea. Kia rewa ko tērā hōtaka, ki te motu. e tuku atu ai arangi i ona mōhioranga nā tana tupuna tonu i tuku iho ki aia.
Me mihi kā tika me te tuahine nā te mea atu i te puta ki waho ki te āta, te tiro ki te āta māta i ngā whetū, i roto i ngā kura, ngā whare wānanga, me ngā wānanga anō hoki koi e tērā ko te teho ngā tino rauemi e mōhio ai, e māramāke ai tātou ki tēnei mea ki a Matariki. Ki au ake nei koi e tēnei ko te kaupapa matua o te tau. Kā rau e whakanui te krihimete. Kua mutu, mutu no atu tērā. Tēnei mea te tau hou Pākehā. Kā re whakanui he rā nō tērā ki au, te 1st of Jan. Nō reira, i āhua pāpouri ngā tamariki te rongotanga atu kua kore te krihimete i tō mātou whare.
Nō reira, kua tino whakakore a te krihimete. Karekau.
Taku pōtiki e rua tau te pakeke e kore rawa ia e mōhio ki te krihimete i tō mātou whare.
Oh, my darling, haro mai ki te whare o Anko Kimo.
Nē, ki mai. Oh,
mea kui tamariki ka hia hia hari ki tō whare i te mea kai te pērā hoki tō mātou whare.
Oh.
Yeah. Engari, ki mai a Scotty, e mea nau ki te wai atu ki a Sifs. Kā roha ngā tamariki. Hewe anō, nā te mea kua hautetehi e kaha whai nei aku atua Māori, aku karakia, kawhito karakia Māori rānei. Me ua hau ki ngā kaupapa Māori, engari tū atu i te whakanui a Matariki.
He uaua? Tēnā whakawhitiam?
Karekau.
Oh, kei te rūkahu mai koe.
Kā, mā no iho ki au.
Ko te uaua ki a mātou, ko te whakaro, mena ka whakakore te kirihimete, kei te paitera, engari he wā tonu tērā e noho tonu ia i te whānau.
Ko ia tēnā nui nea.
Ka huihui i te whānau. Koe. Hea harawa te tikanga ka kawe i era momo nohotahi taua wā o te tau, mena e hara ko te kirihimete. Ana, mena ka whakaaro ki ngā whakanui mō Matariki, te whakanui a Matariki, te wā o Matariki, hea hoki ngā tikanga i te rāwā. Kei te tō mai koe ngā tikanga o te kirihimete ki te whakanui a Matariki, ka tuku koha koe i te rāwā ki o Tamariki, hea ke atu rāne. Nō reira, he nui ngā whakaarohanga, ne?
Koe, and kamutu, koe rā hoki te whakaritenga, kua tō ia pēnei hia mai ngā momo āhuatanga o te kirihimete i whakanui a rā e mātou i mua pēnei te noho tahi. Te whanaunga tahi, te whanaunga tanga mo taku he, te kotahi tanga te aroha, te tehi ki te tehi. Me te tuku perehana, mena e pirangi ana, a kāti engari ko te kaupapa matua, ko te noho tahi hai whānau, ko te aroha.
Nā, he akoranga kei reira, tēnā pākatai atua ki mo ki reira, ki kia pakeke rawa aku tamariki pēr. Hoi anō, ki te kaupapa o te rangi nei e hoama ko kua whakamaori e mātou i etahi o ngā wāhanga o te pukapuka Matariki Handbook, nā Dr. Rangi Mātāmua. Neha?
Ai.
Ko te wāhanga tuatahi, nā kimoa nō i whakamaori, te wāhanga tuarua, awai, a Kristen, a ia anaha te wāhanga whakamutunga. Engari, kia kōrero hia. Tēnei mea te handbook. Hea tēnei mea te handbook. Me whakamārama i tēnei. I te mea, etahi o ngā hōtaka āhua tino ōkawa nei te taumata o te reo. Etahi atu tino ōpaki nei. Engari, hea rā te pūtake o te handbook Matariki nei?
He āwhina i ngā whānau i te kāinga ki te whakahaere hautapu i te kāinga i te wā kārewa Matariki ki te pai. Nō reira, he tohutohu, He tohutohu ki ngā whānau, ka pēhea tā rātou kawe i ā rātou tikanga, i ā rātou anō i te wā o te hautapu.
Me te mea i au e pānui ana, me pono te koro āhua ngāwari noho te ingarihi o roto, neha? Nō reira, me pērā hoki te reo Māori a tātou e whakamaori ana?
Ki au nei, tēnei horopaki me ngāwari, me māma, i te mea, kei te hia te kaituhi, kia mōhio te kai pānui, me aha ia, he aha rānei anamahi i tētahi horopaki.
Tika tonu e rā kōrero, kā mutu, mēnā he māmā noiho ngā whakamāramatanga i te reo Pākehā, me māmā hoki te whakamāramatanga i te reo Māori, engari anō te taha ki te ki ngā karaki, āke nepea ka piki te taumata me te tapu o te reo, engari e kitea hoki nei e tātou te āhua ngā karakia, e rua rārangi noiho, te roanga o itehi o ngā karakia, kua ea te wāhi ki tērā whetū, kā tahi, kā neke atu ki te tehi atu whetū, ka takina tērā karakia puto noiho nei, ka tahi ka, kua ea te wāhi ki tērā whetū. Koenei te paingo tēnei momo pukapuka nei, he tohutohu, he whakamārama, e mōhio wai ngā whānau huri noi i Aotearoa nei, hari te mea me tohungarawa, e whakahari hia ai te tehi hautapu, karekau, e tāia nei e tātou katoa.
Pai tēnā. Kia ruku atu tātou ki ngā whakamaori, neha?
Kia ora.
Āera.
Anaha, mau te taha Pākehā he pānui, neha?
Kia pai. Te umu kohu whetū me te hautapu. the ceremonial oven, and offerings for Matariki.
Ko te umu kohu kohu me te hautapu, he umu tapu, he rupanga kia Matariki.
You may want to have your own hautapu ceremony at home with your whānau. It can be as elaborate or simple as you want.
Kahia pea koe koto whānau ki te whakarite I tō ake hautapu ki te kāinga, ko te nui, ko te ngāwari rānei, kei a koe.
You and your whānau can prepare an umu kohu kohu whetū o hāngi. Alternatively, you can cook the kai in a pot outside on a gas burner, or even in the oven in an oven tray with tinfoil.
Ka tae koutou, ko te whānau te whakarite umu kohu kohu, he hāngi pea, ka tae rānei te tunu ki tētahi kōhua ki waho me te mura kapuni, ki te umu me te pepakonu rānei.
Regardless of what method you use to cook your hautapu, it is important you have the right kai for your hautapu. Here is each whetū and the kai for that whetū which will go into your umu.
Ahakoa te huarahi e tunu ai koe I te hautapu, ko te mea nui kia tika ngā kai o te hautapu. Nei ngā whetū me ngā kai ka hono ki era whetū e tunu ai ki tō umu. Koe te wāhanga tuatahi.
Koe te wāhanga tuatahi.
Hei wānanga mā tātou, neha?
Ka pai. Taku pātai tuatahi, hea te rupanga.
Rupanga he, he momo offering.
Ah.
Ne? Engari, I te mea, e ruanga kupu I waiho mai au ki kone, ngā rerenga, ko tētahi, ko te rupanga, ko te rātu, ko te whāngai hau. I te mea, koia rā tā te umu kohu kohu, ne? He whāngai atu I te hau kua te kohu, e puta mai ena I ngā kai ki ngā whetū.
Koia.
Ai. Tēnā pia pai ki atu ki au te whāngai hau atu I te rupanga.
He ono.
Hoi ono.
Te rārangi e whai ana e hoa, ka hia pea koe ko tō whānau ki te whakarite I tō ake hautapu.
Ai.
Ka hia pea koutou rāne, koutou ko tō whānau.
Ai.
Me whakatakitini pea, hei, tēnei te ki koe ko tō whānau.
Āna.
E, koutou ko tō whānau.
Anō ka hoki ki tawa rārangi whakaaro Māori, ne? Kaua ko tō kotahi. Kaua ko tō kotahi e kimo.
Āna ha, he pātai tāku mo te ake I tēnei reringa tonu nei. I tō ake hautapu, mena ka whai ko te kupu ake I te kupu pene I te tō. Me tōu, tāu ke?
Kua rongo au I ngā mea e toru. You know, tāu tōu o he take a o noiho tērā kai te aro pū ki te a me te o. Te tō a kāti, he here kore. Koira te mea neutral engari kua rongo tonu a hau I te tō ake. Ko I tō ake ingoa? What's your actual name? Nō reira, e engari e kaha rangona tonu hi ana te a me te o tāu ake, tōu ake, ke au nei, hei te pai noihon.
Engari, hara I te mea me whai ake te ake, me tō ura nei.
Hea tāu ako wai.
Ai, hea tāu.
Kei te kimi au I te take o tēnei whakaro, engari, kaore ki te ana I tēnei wā, e rangi, taku nei whakapae kua pānui au I tētahi kōrero I roto I te kōhuretanga pea, nā te whare hui ai tuhi mō te whakamahi te ake nei, anā mena ka noho ki muri I te hea tēnei momo kupu, te tō, te possessive?
Here,
yeah, T-class possessive personal pronoun.
Mena ka noho ki muri, whai muri mai, me tōu, tāu ke.
Ka pai, rawi, ka pai, kua ea.
Hoi anō.
Kua ea I tō name drop.
Ah, tigana.
Kara te pare hui ai. Tēnā koe e kara.
Kara.
O te reringa kōrero nei, ko tahi te kupu hau I au, ko te mura kapuni, he gas burner tēnā.
Pai tērā. Tērā noho ki tētehi atu pō hehe I a tātou wānanga nei ngā tohu tō. Engari, ko te whakahuatanga tika, ko te hāngi, e ruanga me engari pō hehe nei te nuinga ko te hāngi. Engari, he nui ngā kupu ko āta wānanga hi ai, pēnei te tūwhera, kaua ko te tūwhera, pakihi, kaua ko te pākihi. He awi te hiatu I kōrerora?
Rahaki, kaua ko te rahaki. He reanga no te kura kaupapa, kaha nei ki te kōrero rahaki, mohonau ki tēnā, ko taku reanga tēnā.
Ka pai, pepakonu e hoa.
Pepakonu tinfoil, aluminum foil.
Kā rau I mōhio.
He aka kupu tēnā. Aluminum foil, he tinfoil tēnā ne?
Aua.
Aua, he
tinfoil gea.
I tēnei rā, ai.
Ui a te aka. I au ka kite I te mura kāpuni ka katau I tērā hautapu I te kōrero rāu I te timatanga rā ka piki ki te hākari mata. Ia mātou ko Hohepa, ko te tamaite whakarite ana i te kāinga, ka tīmata tana tuku i te wahia, me te nūpepa, me te māti ki tana pīkau, nā ka mea tau, hei ha, ena, ka mea mai, oh, hei, hika i te ahi, kia mura mura mai, kia tunu mai ngā kai, ka mea tau, oh, ka pai, anā ka piki ake rā ki te tihi o Hakarimata, ka kata rangi i te wā ka tuku atu a Hoepa i ngā rawa o tana pīkau, ka mea tau, eia, ah, kau, kā rakatau e mahi anei, anā ka whakatakotoria mai te tahi mura kāpuni. Anā ka kata mā ko Hohepa e tō mai ana i te ao kōhatu.
Tino tangata koe Hohepa. Mm.
O tēnei, wānei, ngari ko te mura kāpuni, ka pai, Gaspena.
Ie, yeah, pai he kupuhu hou e rā ki
ai.
Ka mutu, te wāhanga whakamutu ngai ki tēnei a hau e hoa. Nei ngā whetū me ngā kai, ka hono ki e rā whetū, e tunu ai ki tō umu. Me whakahāngu pēa e tunua ai.
E tunua?
That will be cooked e tunua ai i tō umu.
Āna.
Yeah, within your hāngi e. Location marka i. Koe rā noiho.
Ka pai. Urua rua noho nei ngā hapai te rangi nei whāgo.
Pai, ka pai. Tino pai.
We're getting better.
He wānanga.
We're getting better.
He wānanga.
Ke tahuri atu ki te wāhanga e hāre aki nei. Māku te taha pāke hei pānui neha. Tupu ānuku. Something from the earth. A kumara is what we'd use traditionally, but a riwai potato is fine.
Tupu anuku, he mea i te whenua, i ngā rā o mua ko te kumara. He oi, ka pai noa te riwai.
Tupu arangi. Traditionally, this would be a kereru. However, a heihei, chicken, will suffice, or a duck.
Tupu arangi. He kereru i te wā i a rātou mā. Hoi, ka pai noi ho te heihei, te rakiraki rānei.
Waiti, something from freshwater, tuna, eel, or trout. Kewai, freshwater crayfish, or a bit of salmon from the supermarket.
Waiti, he mea i te wai Māori, he tuna, he traute, he kewai, he wāhi hāmana rānei te hokomaha.
Waitā, any fish from the ocean, such as a tāmure, snapper, or tarakihi, or whatever you can get.
Waitā, he ika mai te moana, pēnei i te tāmure, i te tarakihi, i te aha atu rānei.
These are all the foods that go into your hāngi, pot, or oven tray. You want to time your hautapu so it's cooked by the time matariki is visible in the morning sky.
Katoa katoa e nei kai, ka rau atu ki te hāngi, ki te kōhua, ki te paipai umu rānei. Me a ta whakarite i te hautapu, kia māua mai ai te kai, i mua i te whakarewatanga o matariki, ki te pai i te atahāpara.
To commence your ceremony, have everyone gathered together, and you open with the first verse of the karakia provided. Arise the eyes of the god, arise the signs of the year, arise matariki, who gathers the masses.
Kia wāhia ki te hautapu, me whakahuihui te iwi, ā, ka tākina iho ngā karakia ki tēnei whiti. Mai ea ngā mata o te araki, mai ea ngā tohu o te tau, mai ea matariki hunganui.
This verse acknowledges matariki and the commencement of your ceremony to matariki. It brings about a degree of tapu, sanctity.
Ka mihi tēnei whiti ki a matariki, ka mutu ka wāhi ake i tō tau hautapu ki a matariki, ka rongo i te tapu.
The next verse of the karakia acknowledges pōhutu kawa and those of your whānau who have passed since the previous matariki. Behold pōhutu kawa, who carries the dead of the year, onward the departed to the chest of the sky, to become a star in the Milky Way.
Ko te whiti e whai ake nei te karakia, ka tohu ia pōhutu kawa me ngā mate o te tau mai i tērā matariki. E tū ko pōhutu kawa, te kaikawe i ngā mate o te tau, ki te umaurangi nui hei whetū i te mangōroa.
Ooh, he piki mahi te whakamaori ngā karakia Pākehā. A tāhua tēnei, Kristen? Koia neha?
Koia? Koia taku whakamaoritanga?
Pīki wāhanga tērā o te...
Pīki wāhanga?
Pīki wāhanga. E mihi ana ki aku, e māramana ki au.
Ai.
Kare kaupea waku pātai.
O, koe rā tātātou e ki ai te timatanga, ne? Kia mārama te reo o tēnei momo.
Ie, tika. Actually, you know, he ri te tonu te rangona o te whakahāngutanga o te tūmahi, aha koe tīmata ana ki te mea, me whakanuia, me kororohia tō tātou reo, me horoia o ringaringa. Ki tenei a hau i etehi o ngā tohutohu i tēnei tuhinga nei, me āta whakarite me tetehi atu. Engari, ko te kia mōhio te hunga whakarongo me te hunga mātakitaki, he double up tērā i. Koeira te take kia kaua e whakahāngu hia te tūmahi, me nā ka tīmataki
ki te me.
Nā te me he tohu tohu tērā i, kororo hia, speak it, talk and say it. Me kororo, you must, should or have to say it. Me kororo hia, he double up tērā, double command. And nie kārei pai ngā double up i tō tātou rea. Pēnei taku ki, e kimo, homai ki au, he double up there, ka mātu e te homai, ka haere pēnei mai te mea e tono ana. No reira, ko ngā double up me tūpato tātou i era, engari, kāreko i takahi te ture nei, engari e mea nau ki te whakamāra mātu ki te hunga, e kaha kororo pērā ana.
Hoi anō mō te rerenga me, tērā tētahi whakamahinga o te me, ka whakatakoto hāngu.
Ahakoa kāre he fiore.
Ahakoa kāore he fiore o te kupu tūmahi. Engari he hāngu te whakatakotoranga o te rerenga, nera? Ai.
Me kororo e tātou te reo.
Ai.
Me whakanui e tātou a matariki. Kei, he hāngu tonu.
Ai.
Ka pai.
Ka pai.
No, tēnā koru. He pātai au.
Ai.
Kei te kimikimi noa pia. Engari tēnei katoa katoa ēnei. He aha kaua noho ko te katoa ēnei ka karau ātu ki te hangi?
He kianga tērā, katoa katoa, e kōrero ana, bo te katoa, he whakakaha, he kianga noiho, he whakamāramatanga re reke tāu.
Tāku, karakau.
Koia, beautiful. Me te paenga noho ki mārama, tino mārama, pēnā noho ki te taha ingarihi, mārama. Ka tāe te Pākehā te pānui tēnei me te tika hoki o tana whakanui a matariki. He koro anō tā tētahi.
Aiau e te tiro nei ki taku whiti e kaha ki te anau i te tōwai pūmua. Nō reira, me kōrero pia tātou mō tērā i te mea e kaha ana te rangona o te mahu e mai, o te pūmua. Anā, mena e rua, e toru, e hia rānei ngā whakamārama mō te tangata, mō te wāhi, mō te mea kotahi, me tōwai i te pū e whakataki ana i aua mea rā. Anā, i roto i taku whiti, he nui ngā tauira o tērā, anei tētahi. Waita, heika mai te moana pēnei i te tāmure, i te tarakihi, i te aha turani. Nā te nuinga o te wā ka rongo i tēnei kōrero. Heika mai te moana pēnei i te tāmure, te tarakihi, te aha turani. Ka mahue mai ko te i pūmua i mua i ngā mea e whakataki ana. Ana he mea nui tērā. Ana ka mahara ake au ki te hōtaka ako nā tō tātou whaia pānia. Ana tērā tētahi hōtaka e kōrero ana mō tēnei. Ka kaha rangona tēnei i te karakia kia ihu kia tau. Kia tātou katoa, te atawhai o tō tātou.
Ariki,
a ihu karaiti. Engari, ko te tōwai pūmua tika, ko te ōtonu. Te atawhai o tō tātou ariki, o ihu karaiti.
Oh.
Nō reira, koeira te tōwai pūmua, he kōrero rānei au mō tērā?
Tāku e mōhio nei mō tērā kaupapa i te reo Pākehā ko te apposition, ne? Ko te tōwai tango o ngā kupu iti noiho nei, i, ki, a, o, nāno, māmo. Hoatu tēnei ki tō whaia kia mere. Ka tahi anu au ka hoki mai i tērā wāhi ātāhua i rua tāhuna ko te tōwai tango, penei tāhu e ki nā, nā hone, nā te kaumātua, nā hone tērā mokopuna, e kori ana, nō reira, apposition tērā, hua no?
Ai.
Kimo?
Wow! Kei te whakaia hau.
Kei
te whakaia hau.
Me whakaia koe.
Rau e, hua.
Haere ki te...
Oia no, kia peka atu tātai ki te wāhangai haere ake nei, ne? Kristen, mai te taha Pākehā e pānui, ne?
Ka pai. This is an opportunity to pause and have a moment to think of your loved ones that have now become whetū, stars in the bosom of Ranginui.
Ki konei whakaaro mati here ai ki o tātou mate kātahi anō ka ruirui atu ki te poho Ranginui. E ai te wāhi ki te kōroro e meana kua whetū Rangihia.
Oh, i te kimio i te kupu bosom. Kari reira, hoi anō, haere tonu.
Te poho e hoa, te poho Ranginui.
After you've had time to remember the hunga mate, departed, you start the next part of the karakia, which acknowledges each of the other whetū within Matariki.
Kia taurā anō te wāhi ki ngā mate, ka tīmata te wāhanga tuarua o te karakia e whakanui ana i ngā whetū i te kāhui o Matariki.
You might like to share the karakia between some of the whānau. Each person has an opportunity to do one verse of the karakia. This karakia is wātea, free of restrictions, to all to use, men, women, children, karakia.
Ka paipea kia tuarihia ngā wāhanga o te karakia ki tēnā o te whānau. E tāi ai e aua kai karakia rā te whakatutuki ā rātai wake wāhanga o te karakia. E wāte ana tēnei karakia ki te katoa, kāore ona herenga, tāne mai, wāhine mai, tamariki mai.
After the closing of the karakia with tai ki e, the umu is uncovered or the pot lid is removed, releasing the hautapu within, the steam to rise up and feed matariki to give matariki sustenance for the following year.
Ke whakakapia te karakia ki ngā kupu tai ki e, ka huraina te umu, ka hikina rānei te kōpani o te kōhua e rewā ke ai te mamāua ki te whāngai ia matariki, e ora noai te kāhui ā te tau e heke nei.
If you like, this is now an appropriate time to perform this well-known haka which acknowledges the hautapu. Everybody should join in together. The tapu of the ritenga has now come down in scale. The tapu has been lifted.
Ki te hia hia koe, e tika ana kia hakaina te haka rongo nui e whakanui ana i te hautapu. Me whai wāhi te katoa ki te haka. I konei, kua heke iho te tapu o te kaupapa i tōna ike ekinga ki te tehi anō taumata.
Wow, Kristen, kāre kore ka kite koe te nui o ngā kirimana audio box. E hara mai ana ki a koe, paitau a pānui, paitau a pānui. He paitena, ngāwari
mārama.
Me. Māramāna, māramāna.
Kotahi, kotahi takupātai, he aha koe i whakamahia i te kōpane, kaua ko te taupoki, he re reke tanga rānei o te kōpane me te taupoki?
Kaua ki taku mōhio, engari he tikanga tāku, kōpani, mēnā ko te kai, taupoki hāngai ana ki te kāwhen, engari nāku anō tēnei tikanga.
Mm.
Nō reira, i te tangihanga ko te taupoki, i te kihini, ko te kopani.
Pai.
Aha koa e rite ana ngā kupu, he kupu tauri te noiho, he synonym noiho, kua whakawehea.
Mm.
Nāku tonu tērā.
Ka rau e maramāna.
I au te tahi pātai, he pea no taku ingarihi, bosom. Ko te uma,
e
ko te hoa. Kumu rānei.
Au.
Ha?
Ai, koe te taki i tō mea mai ko te kai poho, te poho o rangi nui. Ko tēnei te poho nea.
Ai.
And ko tēnei te bosom, ko te bosom kei konei rānei.
Ko te bottom tērā.
Ai, pōhea, ko te bosom, ko te bottom. God.
ko te bosom, ko te boobies, ko te chest, ko te poho.
Ka pai, hoa tika tō poho.
Kia ora, tēnā koe.
Hai ana e hoa.
Tēnā koe.
Ko e te taki kei konei a hau.
Kua mana taku whakamaoritangi a koe hoa. Rawe. Rawe.
He aha atu kei konei, he aha atu kei konei. Tēnā kia whakaaruhia tēnei wāhanga o te tau matariki, he public holiday inaia nei. Anaha, he ruānuku koe. How do you feel about us, you know, universalizing these karakia me e rā momo i rato i ngā pukapuka nei?
He ono, he pēki taitara tēnei me te ruānuku, he ono. Pai tonu ki au, e mihi nei au ki aku hoa ki arangi rā o ko mataia nāna nei titehi kohinga karakia i tito. Ki tēnā whetū, i te tīmatanga rāno o te ngā whakahaeringa o te hautapu, ta tuihorā ki te pito whakamutunga. E ai te wāhi ki te hautapu, e hia maramarau, e tito nei e nei karakia, kātahi ka tuari hia ki te motu. Tēnā te tehi taha ōku e meana, e maramarane i ana te hunga e whakamahi ana i e nei karakia, e maramana rāne ki te hōhunutango ngā kupu. Aha koa, ko tahi noi ho te rere ngā kōro, he pēki kōroro, he hanga e noana, he whakatau ki, he paki waitara, he hanga i ana ki ngā kupu, e whā noi ho nei, kai tetehi o ngā rārangi, no reira, koe nei, noi ho tetehi o ngā maharahara, engari ko te pāinga o te tukunga o ene karakia, ki ngā rohe katoa o te motu, mā ene karakia e mōhio ai mātou, e tika ana ngā karakia. I roto i ngā whakahaerenga o te hautapu, huri noi te motu. Nō reira, kuira te pāinga o te tuari hia o enei mā karakia ki te ao.
Kāre kore he uaua, though, i te mea he taha no e tuku atu ana i ngā whakaaro ki te hunga mate, ko pōhutu kawa tēnā.
Mm. Ai.
Paina ho tēnā mo te tangata noa?
Ai.
Mō ka pai.
O mena ka whakaaro koe ki ngā te horopaki i te kāinga, mena he mate kei tētahi whānau, kātahi anō ka mate i te tau kā hori, ka hiahia rātou ki te tuku i tērā. Kia wātea rātou, ana, ko wai tātou ki te whakahē i tērā, i te mea e harai rātou i te kai karakia. Nō reira, e mihi ana ki tēnei whakaro, i te mea e tuku ana i ngā rauimi, ki tērā momo whānau, ki tērā horopaki, e tuku atu ai i o rātou karearoto, i o rātou roimata, kia rere ko te hūpē, kia rere ko te karanga, ko te karakia, kia wātea ai tērā whānau i te taumahatanga o te mate. Nō reira, e mihi ana, e tautoko hoki anau i ngā whakaro e rua, o taku tungane nei. Ai, he painga, he whakatūpato hoki o roto.
Ai. E mohi ana tātou toko mahanga tānga takei wahora i etahi wā e wehi ana i te taumahatanga o te kawa, o te tikanga, te reo auatu āhuatanga katoa. Koe te taki, e tau toko ana, tino pai ki a ngā kaupapa nei?
Ai, ana, ko te pai hoki o Matariki, e tino rongonui ana i tēnei wā. Kai te mātaki mai, te ao katoa. Kai te hia hia ngā Māori katoa ki te mōhio mō tōna Māoritanga, tēnei mea te Matariki, he aha taku wāhi ki tēnei kaupapa. Ana, mēnā ko ēnei karakia nei, ko te hautapu nei, te whakatōnga o te kākono, kia haere tērā tangata, tērā Māori ki te ako i tana reo, i ana tikanga rānei, kā pai.
Beautiful, ia.
Kā pai tēnā. Anō rei, he pēnei anō i te moko, ko etahi e ki ana, mēnā karakau o reo, kaua koe e haere ki te whai, moko kanohi, e ki rā. Māwai tērā kōrero, ka hore, tērā pia ko te moko kanohi, te whakatōnga o te kākono, kia haere taua tangata ki te aku i te reo. He pēnei anō te tukuhanga o ēnei karakia me ēnei whakamāramatanga mō te hautapu ki te motu. Nō reira, he nui ngā painga, he nui ngā painga.
Nā, pērā anō i taku tamai i tēnei tau, ka haere atu ia ki te kura o Westmere, he primary school kei Tāmaki Makaurau. Te nuinga he Pākehā, he tamariki no tā wāhi, engari i tino ū tā rātau whakanui a Matariki i tēnei tau i whakari te hautapu na Scotty Morrison, ngā karakia me wera momo i taki, nā ngā tamariki anō i waiata, i haka, i reira katoa, ngā mātua whākaraka i te ate whakanui ana, hea tāhua tino, he tino wāo te tau tēnei.
Koia, kua hau te rongo o tēnei kaupapa, e tino hari kua nā hau i tērā. Ko tino hau te rongo. Tērā te tehi rere kētango te tohunga me te kaikarakia. Ei,
kia ora.
He pīki rere kē
tanga
ki Wainganui tērā. Mēnā ko te tehunga tamariki nāna nei te tehi karakia i tuku a kāti he kaikarakia ia. Engari anō a skori he tohunga. Apai koeira, te rere kētanga. Ko te tohunga ki a hau i tēnei horopaki nei o te taki karakia kua whakangungua ia i te whare makatea. Ai, e hia tau ia, e tātāhia ana, e tana rua anuku, kua ruku ia ki te hōhunutanga o ngā kaupapa tapura wātu o te ao Māori heo anō, koeira te rerekētanga kia hau nei o te tohunga me te kaikarakia.
Atahua, tautoko katoa. Hoi anō, e tika ana i tēnei wā, kia tahuri atu i tērā kaupapa ki tēnei o ngā kaupapa e ki ana ko Urban Dictionary. Ai, ko inei te wāhanga o te hōtaka nei, e āta kōwhiria e mātau tētahi rerenga kōrero o te wāneha, ko ta mātau i te mura o te ahi, he whakamāori i tēnei kupu, tēnei rerenga rānei, paitūpaihinga.
Paitūpaihinga.
Kauehinga.
Kimokahinga.
Kauehinga.
Iawā, hoi anō, ko te kupu o te rangi nei. Real one.
Ooh, today one.
Often the term used for a friend who you can count on, someone who is dedicated and loyal. Hira was the only person who checked up on me. He is a real one.
Yep, ka pai.
All right. Te ahua nei kua rite ko, te ahua nei kua rite a ana. E noho mai ana. Kāri te makarauna i te rangi nei.
He aha.
Oh, he nui ngā kupu, he maha ngā kupu e hāngaina ki te loyal, steadfast, pūmau, e rā momo, tōmau, engari, ko te pirihonge ki au. Koeira te kupu tuatahi i toko ake ai taku hinengaro, ko te pirihonge.
Pai?
Pirihonge, loyal, ngā kaupono.
Ka pai, hea tērā pirihonga.
Pirihonge.
Pirihonge.
Ie, honga anō hoki pēa, kia tiro hia.
Pirihonge.
Pirihonge.
Ahau, kei au tētahi, engari tēnā pahe ahua rereke i anaha, māu pēa ahau e whakatika, engari, takatāpui.
Me
tere ko i tēnei kē mua hine. I te mea e ai ki ngā kōrero i ngā wā o mua ko te tikanga o te takatāpui, ko te tino hoa.
Koia.
Ne.
Koia.
Kei te rukahu rānei a Kimo.
No,
e tika ana tērā.
Ai.
E tika ana.
No reire, nōna hea panonia i te tikanga o te kupura?
pātai pai tēnā.
He pātai pai tēnā. Ana, he nui ngā kupu o te reo Māori kua he te whakamahia. Ana, i te kimi noa pēr te, rea, te ranga āniwaniwa, i te tahi kupu, hei tohu.
Pai tēnā, āniwaniwa.
I a rātou. Ka hoati pēr te tahi i te kupu takatāpu i ki a rātou, i runga i te pōhehe, koera te kupu mo te moi tāne, tāne moi tāne wahine moi wahine. E rangi, mena ka te tiro ki te kōrero whakataki i te kōhuretanga pēa. Ka tuhi a te wharehui a Mulroy i tētahi kōrero kia Timoti, kia wai ake rāne.
Hirini. Kia hirini.
Kia hirini i taua puka puka anā ka whakamahi eia i te kupu takapatāpui.
Yeah.
E tāna ua hoanga.
E taku hoa takatāpui, tararara, haere tonu te kōrero.
E taku hoa taku takatāpui.
Engari, kua āhuarangi rua, kia au nei, kua āhuarangi rua e te heo te kāinga o roto rua nei, i te kororo a te rangi kāheke i ana scriptures, e mea ana ko tiki te hoa takatāpui o Tūtānekai. Kia mōhio tātou he toa moho ao a Tūtānekai, kāre noiho i mate i te pakanga, ei, i mate hirinaki, kaumātua ei. You know, tērā tetehi ka ahui e kaha ana ki te ki ā, he tāne moi tāne, te tokorua nei, engari kā rau e whakapono ana ki tērā. He, out the gate tērā, tupuna oku.
E whakapono ana koe i whakamahi aia i taua kupu. Best mate. Kōrero mo te best mate, ne?
Best mate.
Ai, e tautoko anau i tērā whakaro, kua he te whakamahi o te kupu takatāpu. No reine me wānanga, te ranga āniwaniwa, he aha ke, hei kupu mā rātou. I te mea, ai.
E hara i te whakaiti, engari?
No, no, engari, kia tika. Mena ka whakamahi te reo Māori, kia tika te whakamahinga.
Kia ora.
Kia ora. He kupu anō, he kupu hau mō kimo i te ranginea anō hoki, ranga āniwaniwa, pai ki au tēnā. Ai, hoi anō, nā kui te takatāpu i hea toku kua eine.
Pono, koeira te kupu tuatahi ka toko aki te hirikapo ko takatāpu.
Oh, pai.
No re, ka mautonu e ki tira. Ah, kia ora. Tō tere ake.
Kua ea. Pai ngā mahi o te ranginea.
O te tūtuatahi ki tēnei, ki te whakakua ki tō kupu.
Koia,
e hoa mā. Me tere puta i ākoe.
Hoia no, tēnā nō rā kōrua i ngā tini mā tauranga, a matariki mai, a kōrero tawhito mai, no tātou katoa te whiwhi e hoa mā. Hoia no, kia koutou i te kāinga, ko ti katoa ngā mahi o tēnei rā, e tika ana kia tuku mihi atu ki RNZ National, te māngai pāhoa nō hoki, nā rātou ngā huruhuru i hoka ai tēnei manu. Heoi, kia koutou i te kāinga, mehe mea he whaka Māori te kai, hoki mai. Mo tēnei wā e te whānau, kā ki te anō.
You've been listening to Whaka Māori, hosted by Kimo Haltham, Kristen Ross and Anaha Heaney. Produced by Arataiwa, check out the website matariki.com for more resources about Matariki. Whaka Māori is available to watch at rnz.co.nz or on YouTube. You can listen on Apple, Spotify or wherever you find your podcasts.
Ko te reo, te take.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.